2023 njaga imponsitswe masepa nakwe ngwe kgwedi na lo fela ksa tshwara tlipa thabela di blessing a choose vele ya u thipa 2024 success a una rega mfeta sometimes utlo feel like ari ke spane sa baloi sometimes utlo feel like aro ka spina koloi sometimes utlo feel like aro ka rekisa nyaope mara nga destroy life tsa bana ba batho man Focalistic, njaga o rekile benze Wang inspire a hore le na ke push a plans We no crowd safe, mara re jumpa di fence Anga tshwara 10 meter ke lo reka lende Ha we put the wire, basa rate bo malema Ba mo hlwela bua nete bana he ba nyela Thwe ke vare ha se hore ke disa makgowa Mara ka ra bona vele o na le body noa Toro tse ngata njaga di bolawa ke doubt Wini la ile nyane njaka tlamelo be proud Batlo re wa koma hao ka celebrate aloud Speak it to existence positivity ka mouth Hao na nthe ka hlola nga choose it all in your mind Be consistent with your grind Skaba lahla side Rephela si UFC bophelo bo ke fight I'm a dark horse mara ntse ba ntse a light Yeah for sure Kepa Biggie Strata From Step Park Music Ke ntwana qwaqwa ke re bue lona yabo re buisisane This is hip hop music ke re bue lona real life shit yabo single ya tla official single very soon yabo re bua ka nthotsa bophelo nthotsa affect ambato mara in the meantime re le first nekenyana ke starter yabo ke starter re